them boy anyone.
Uhlezi unami izinsuku zonke, soze ngathembi.